business kim sam sai zolo sifuna kuyiphinda lentolo ayiwena wena mani yini angithi suka la awubona ukuthi thina sizogidala sikhide nabathakatha ngithi uyabona ukuthi siba kumamdidi nala majiji vele asifuna ukukudida faka ubling bling yonke into siyaqhakaza umlilo wodwa vele ibig nazi sikhiphile elele ye osojabula nani elele ye osojabula nani elele ye osojabula nani sebona ye kulelizwe kodwa mina ngithi kuwe asijabule
Yeah.